Killer beat silent.
Young God.
Ha ha ha. Hapa ni sweeter tata we shy. Tatenja nshakwata na pule shy.
Fresh music from Star Sound.
Waku aneshe.
Na pose.
I'm going to go to the house. Life is very pain, number nice boy. Balenje bakulo mone, number nice boy. Ningula ndefi mona, number nice boy. Pano chalo yari kosa kwewe muntu wanzi. Kuku wisho muntu leti lati we unanti. Advice, never trust anybody mwanzi. Never trust anybody mwanzi. Pano chalo yari kosa kwewe muntu wanzi. Kuku wisho muntu leti lati we unanti. Advice, never trust anybody mwanzi. Never trust anybody mwanzi. Kunu muku mbanga baku tove lomzi. Bali labane findu fionze wale vachitila. Bali kushabo kozi. Bali sendo bali fire. Pasu itatave shani advice nde kupela. Ame no mouth bade yapa nomba na kumbola. Omu nanzi naletila to you emu nanzi. Kanshi nish eu sangwa na madamu wanzi. Yari bipa never trust anybody mwanzi. Shy spy. Life is very pain, number nice boy. Balenje bakulo mone, number nice boy. Ningula ndefi mona, number nice boy. Pano chalo yari kosa kwewe muntu wanzi. Kuku wisho muntu leti lati we unanti. Advice, never trust anybody mwanzi. Never trust anybody mwanzi. Pano chalo yari kosa kwewe muntu wanzi. Kuku wisho muntu leti lati we unanti. Advice, never trust anybody mwanzi. Never trust anybody. Okay, buddy, chalo champe shanga kwali koku wisha. Nalibu ishaba fiashi su, dati bai sanda fwa. If you mabatu shira, tatua kwa tapona se. Baba mila bubali poke fintu fionse. Dati, eo watu last, eo lengwisha punch. Chaish bofo ya belief, pano chalo kansh. Advice, never trust anybody mwanzi. Out. Never trust anybody, manzi.
Shy spy, okay. Shy spy.
Commander Lewi.
Okay. Shy spy.
Seat your power.
Okay. Shy spy.
CPO.
Domo Kambaru.
Shy spy.